Genie X double six.
Gina, another one. You like this, you like that. Ita kupea mana yangu wa ingat. It's not the slim, not the fat. Baby go down, bend out then sack. My love is printing, to never ending. Nimesha bless, wa kwa nini nisi blessi. My only pretty, you give me something. Pero kasi before I say uwi. Tavyo kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tavyo kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Takufana we my baby, hey. My love, I said I'm not gonna leave you. I said I'm not gonna leave you. I do my best. Kwanza kama bila godoro wata chini tutalala. Ivi ni kweli ya. Nauliza kweli ya. I've never seen you love like this. Ivi ni kweli au like it. True you give me honor. Naoneka no mana. Apenzi kafla sio na ilis. Kitoka tu kidogo na imis. Meweka ni bana. Bana tamu sana. Tavyo kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tavyo kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Takufana we my baby, hey. My love, I say I'm not gonna leave you. I say I'm not gonna leave you.